ndipo kungozizungulitsa inso mozungulira kudutsa mu Baibulo momwe ife ino mwatengera buku la chivumbulutso ndi buku la Exodo ndi Genesis. Ndipo tsopano ndabwera kwathu kuti ndipite kukasaka gologolo. Ndikuona mtima ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo. Kungokhala woona mtima ndipo mbaleroyi inu mupita liti mawa chabwino. Chotero ife timangokonda kubwera kwathu nthawi ino ya chaka. Chotero ndizo ife tikufuna kuti tidzapume. Ine ndataya mapaundi 20 kuchokera pamene ine ndinakuonani inu. Ine ndinakwera pa skero pamene ine ndinachoka ku msonkhano uwu. Ine ndimalemera 165 ndipo nditabwerera ndikulemera 145. Chotero ndikumvelera ngati zovala zanga zikundikwepa. Chotero ine ndataya thupi kwambiri. Ndipo dona wina lero akutuluka mulongo wokondedwa iye anati, mʼbale Branham mupemphere kuti ine ndikhoze kutaya ilo inenso. Ndipo iye ndiwamphamvu. Chotero ine ndinamuwuza iye, ingobwerani tipite limodzi, muzikalalikira mwamphamvu kwambiri. Chotero ndizo zonse zimene ine ndimazidziwa. Izo ndithudi zidzalitsitsira ilo pansi, koma posachedwa apa ife tidzathana nawo mavuto ndi mayesero. Ndimaganiza zakukalamba inu mukudziwa zaka zina ziwiri. Ine ndikha ndili fifite. Ine ndikukumbukira pamene Frankie Weber anakwanitsa. Iye ndi wamkulu pafupifupi zaka ziwiri kundiposa ine. Iye anakwanitsa kotala kukhala chopereka chake ya tsiku la kubadwa kuno. Ndipo ine ndinaphetsera diso langa. Ndipo ine ndinaganiza, mayi, Frankie Weber usinkhu wa zaka 25 kotala ya 100 nditheka tsopano. Basi sizimatenga nthawi yayitali, sichoncho zimangopitirirabe. Ife sitikhala nthawi yayitali. Basi mawa uno pamene mʼbale wathu wokondedwa anali kubweretsa uthenga wochititsa chidwi kwambiri umenewo, ine ndikutsimikiza kuti tonse tinasangalala nawo. Ndipo ndinapezeka ndi kuganiza za china chake pamene iye anali kulalikira kumbuyo uko. Ndipo ine ndinaganiza, mwina mwake Ambuye akhoza kundipatsa ine lembala zimenezo. Ine ndinamupangitsa iye kuti awerenge ena usikuno kuchokera mu mawu odalitsidwa a Mulungu. Ndipo tsopano ine pamene ndi pang'ono chabe kuti ndiyankhulepo, ndipo kenako ife tilempherera odwala monga mwachizolowezi. Ndipo lachitatu usiku, lachitatu likubwera usiku, ngati Ambuye adzalola, ine ndikufuna kuti ndidzayambe mu buku la Hebri ngati zili bwino. Ndipo buku la Hebri kwa phunziro. Ndipo kenako mwina mwake la Mulungu mawa kapena la Mulungu usiku kudzazipitiriza izo. Ndiye lachitatu lotsatira usiku mwina mwake kudzazitenganso izo kachiwiri. Basi kumangopitirira kumazizunguza izo mulemba. Ndipo pali zinthu zina zimene ine ndinazoona mu mpingo. Basi pamene ine ndimadutsa, zimene ine ndikuganiza ziyenera kuphunzitsidwa pang'ono, inu mukudziwa zinthu zomwe zimaoneka zofoketsa pang'ono. Ndipo ine ndikuganiza ife tikhoza kuzitenga izo mwa Hebri. Ndi mutu wabwino kwambiri, malo abwino kwawerenga. Tsopano mbale Neville, ine ndinali kupita. Izo zinabwera malingaliro wanga ndikubwera kuno. Ndipo ine ndangokhala ndi chipangano chatsopano pano. Ndipo ine ndikuwerenga kuchokera mu Baibulo la Collins. Zilembo zake ndi zazikulu. Ine nda pamene ndafika pafupifupi fifite, ine ndimayenera ndizilekankhira ilo kutali kwambiri ndine kuti ndiwerenge zilembo zazing'ono kwenikweni zimenezo. Ndikuwala kosa kwanira muli monse. Ndipo ine ndimapita kunja mukuwala kwa dzuwa ndikukawerenga be izo. Koma pamene kuwala kukakhala kochepera pang'ono, ine ndimayenera ndilikankhire ilo kutali. Ndipo adokotala anandiwuza ine kuti posachedwa apa ndikhala ndi magalasi owerengera. Ndipo ine ndinamufunsa iye, maso anga ayipa? Ndipo iye anawayesa iwo. Anati, ayi, 10-10 ndiye kuti ali bwino kwambiri. 2020 ndiye kuti ali bwino. Ndipo 15-15 ndiye kuti ndi abwinoko. Ndipo 10-10 ndizo zonse zimene iye anakhoza kuwerenga izo. Chotero ndimakhoza kuwerenga paliponse pamene iye amafuna. Chapatali, iye anatulutsa china chake, ndipo ndinayamba kuwerenga izo. Pamene iye amafika pafupi, ine ndimayamba kuchedwera. Ine ndinadzayima pamene izo zimangofika monga chonchi. Iye anati, oh yeah, iwe wadutsa 40. Ndipo ine ndinati, eya. Iye anati, chabwino, mwachilengedwe, nipire ya mdiso lako imapha. Anati, tsopano, ngati mutakhala moyo wabwino wautali, inu mudzakhala nako kupenya kwa chiwiri. Ine ndikuyembekeza. Ndi pamene inu mungadzathe kumawerenganso kachiwiri. Koma inu mukudziwa, ine ndimangoganiza, izo sizitipatali kwambiri pamenepo. Kanthawi pang'ono chabe, bale Tony, izo nzoipa, sichoncho izo. Ayi, izo sichoncho, ndi chinthu chodala. Ine ndikukalamba manjira ina ndi wocheperapo kenanso chifukwa ine ndikupita kukakhala wachinyamata ameneyo wachisavundi thupi lodalitsika kumene mʼbale sikudzakhala kalikonseko lakuyika kumeneko ndipo ine ndikungokhalira moyo nthawi imeneyo izo zidzakhala zodabwitsa tsopano ine ndisanawerenge mutu wotsekera wotsiriza mawu chabe kwa iye pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ife tikukhulupirira mulungu wamphamvu zonse kuti inu mukufuna kuti ana anu akhale osangalala izo sizinakonzedwe kuti ife tizikhala matsinya ndi achisoni pakuti kunalembedwa kuti mtima wokondwera umachita bwino ngati mankhwala ndipo ife timakonda kusangalala ndi madalitso anu ndi kukhala nacho chiyanjano chachikulu ichi pamodzi ndipo monga ife, monga wokhulupirira mu mawu anu, ife timayanjana mozungulira mawu. Ndiyo chimene ife tadzera pano. Sikuti tidzangomvetsera uthenga, koma kudzapembedza ndi kudzayanjana ndi inu, kudzera mukuwerenga ndi kulalikira kwa mawu. Tsopano Ambuye, inu simudzatikhumudwitsa ife. Ine ndikutsimikiza inu mutidalitsa ife mu maola awa. Mdalitseni mʼbusa wathu wolemekezeka ndi wabwino Ambuye. Ife tikupemphera kuti inu mukhale naye iye ndipo monga ine ndinamuzindikira iye lero mukulalikira kwake ndikumuona iye pamene amamwetulira pamene iye amayimba nyimbo ija osachedwa ine ndidzathana nawo mavuto ndi mayesero ndi alongo amenewo ndi momwe iwo amayimbira iyo akuzungulira mutchire ndi misonkhano ya msasa ndipo izo zidzachitidwa limodzi la masiku awa ndipo kenako tizidzapita ku mpumulo wa ulemerero umenewo tsopano Atate tidalitseni ife pamene ife tikuwerenga mawu anu ndi kuwawerenga iwo ndi kutsitsimutsa malingaliro athu ndi mitima ndipo yankhulani ndi ife usiku uno ndipo pamene msonkhano ukatha ndipo tikawuyamba wopita kwathu mulole ife tikanene kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Amen. Tsopano ndi uthenga wabwino weniweni wotero wa uvangeli monga ife tinali nawo mawa uno ndipo ine ndimaganiza kuti ndinu mukudziwa mbale Neville amayankhula za kudyetsa ana mopitilira muyezo chimene inu mukhoza koma tsopano usikuno ife tingokhala ndi kuyankhula pang'ono kwa mpingo uku ndi kuyankhulana chabe ndi mpingo ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge a gawo lina lalemba mu chipangano chatsopano Mateyu mutu wa 24 ndi ndime ya 35 Yesu akuyankhula miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzapita kunziro langa usiku uno ndi zikumbutso zikumbutso zoyesedwa ndi nthawi za Mulungu ndipo ine ndili ndi zolengeza zingapo ine ndikukhulupirira ine ndinapanga izo kwa ndi ena pakuti za msonkhano woyamba ndi Ahebri mutu wa 1 lachitatu siku ngati Ambuye alola chifukwa chimene ine ndimayenera kuzitchula izo kuti monga misonkhano yanga ine ndikhoza kukhala pamalo amodzi ndipo iye amandiitanira ine wina ine ndimangoyenera kuti ndizipita pamene iye akundiitana inu mukudziwa ndi chifukwa chake ine sitingakhale monga mbale Oral Roberts ndi anthu amenewo amene amayika misonkhano yawo zaka ziwiri kapena zitatu mtsogolo ndipo ife tidzakhala kumeneko ndi amuna akulu achikhulupiriro champhamvu amenewo iwo ali ndi uthenga wawo koma uthenga wanga umangokhala kulikonse kumene Mulungu anditume kaya ndi kuno uko kulikonse kumene kungakhale ine ndimayenera kuti ndizipita basi pamene iye andituma ndipo ndi mautumiki awiri osiyana kokha Mulungu yemweyo Mulungu yemweyo ine ndimaganiza dzulo mukuyankhula kwanga kwa mnyamata woyandikana naye wanga ndipo iye anati ine mukudziwa mbusa wina wang'ono iye anati iye ndi munthu wodabwitsa kwambiri anati mkazi anga ndine tinali titakhala titavala zovala zathu zogonera ndipo anati pafupifupi 11 koloko usiku ndipo iye anabwera ndipo anadzagogoda pa khomo anati ine ndangobwera modutsira kudza mwananu kofi mukuona ndipo anati iye anawoloka nsewu kupita kwa woyandikana naye wina ndipo iwo anali atakonzeka kuti azipita kokagona ndipo iye anakadya keke kumeneko ndipo basi ndipo kenako iye anati iye anali ndi sukulu yaing'ono ya Baibulo ya ana ndipo iye anali ndi ana ang'ono ochuluka kwambiri kumeneko iye ndi mkazi wake mpaka iwo anachita kumanga mahema kunja kuti awasungire mwanawo. Ndipo ine ndinabwerera, ine ndinayamba kuganiza, mukudziwa izonzoona kuti ndi munthu wang'ono wodabwitsa. Ndipo ine ndikukhupirira mʼbale Freeman pano, ine ndikukhupirira kuti nyamata wake amapita ku mpingo wa Faith Lutheran kuntunda kuno. Mwamuna wang'ono wodabwitsa ndi mkazi wake, iwo akuchita ntchito yopambana ya Ambuye. Ndipo ine ndinaganiza, ine ndinayamba kutsuka galimoto yanga. Ndipo ine ndinakhumudwa, ine ndinaganiza, nchifukwa chiyani kuti ine sindimatha kuchita zimenezo? Mwaona, mapita kumeneko kukawatenga ana onsewo nkumanditsatira ine kulikonse. Ine ndimawakonda ana, ndipo bwanji ine ndimalephera kumapita nyumba ndi nyumba, kuchokera msanamira kupita ku chipilala monga choncho. Ndipo china chake chinangondiuza ine, iwe sunaitanidwire zimenezo, iye akungochita basi zomwe Mulungu anamuuza iye. Koma ife tiyenera kukhala naye wina wake atayima apa monga Oral Roberts ndiwo, Yoshua ali ndi lupanga, ali ndi uthenga wachikhulupiriro ndi chiwombolo. Ndipo onani, ife tiyenera kukhala nawo iwo amene angakhoze kukhala nawo mtundu umenewo. Ndipo wina akhoza kukhala nacho ichi, koma zonse zimangopita palimodzi kupanga gulu limodzi lalikulu ndi mpingo wa Mulungu. Ndikuyankhula mphindi pang'ono zapitazo kwadona wang'ono wokhumudwa komanso wosweka mtima. Ndipo ine ndinali kuyesetsa kuti ndimuze iye zamomwe kuti mkazi ndi mwamuna sasiyanitsidwa, iwo ndi munthu mmodzi yemweyo. Munthu anapanga Mulungu anapanga munthu awiri onse, mwamuna ndi mkazi. Iye anali mwamuna ukonkulondola, ndipo iye anawalikanitsa iwo mthupi, ndipo anawapanga iwo mosiyana, koma anawalumikiza iwo pamodzi ndi kumalirana nawo ngati mmodzi. Ndipo kotero mwamuna wazimphamvu ndi waphula, ndipo mkazi ndiye ndi gawo lachikondi la mwamuna. Chotero iwo amakhala limodzi, ndizo Mulungu anawalikanitsa iwo, koma iwo onse anali munthu yemweyo, MAN. Ndipo mkazi amatchedwa wo man, izo nzoona chifukwa iye anatengedwa kuchokera kwa mwamuna. Iye ndi gawo la mwamuna, koma mumoyo kuno muthupi iwo analekanitsidwa, munzimu iwo ndi mmodzi. Ndipo ndimayankhula za amuna kuti achikondi chawo kwa akazi awo, ndipo samawakonda iwo monga ankachitira pamene iwo anakukondedwa. Manyazi pa ino, ine muyenera kumachita zimenezo. Iye ndi wokondedwa wanu nthawi zonse, mantheradi, ndilo gawo limene iye ayenera kukhala. Ndipo inu muyenera muzimukhazika iye monga choncho. Musalole kuti chisangalalo chaching'ono icho chizitha, chifukwa icho sichidzatero kumwamba, zidzangokhala mwangwiro basi kumeneko ukonkulondola. Kotero onse chabwino zikuoneka ngati akazi ena ayenera kuti anati ameni kwa izo. Musadzati konse, musadzandilole konse ine ndidzambe. Inu nthawi zonse mumawalalatira akazi ndi kumayankhula monga choncho. Mlongo Higgerson, bwanji inu simunanene chena chake kapena wina wake kumbuyo uko kunena? Kodi munatero zikomwe inu? Mlongo Cox, zimenezo ndi zabwino kwambiri. Mbale Cox, zimenezo ndi zanu kulikonse kumene nomuli tsopano, chabwino. Inde bwana. Ndipo ife tisamaye wale kulemekezana wina ndi nzake, nthawi zonse tidzikhala wokondana. Musadzalole kuti izo zidzathe. Nyamata wachikatolika anabwera kwa ine osati kale litali, mkazi wake amalekana. Iye anati, Bide, ine ndikudana nazo kuti ndibwere kwa iwe, ndine mkatolika, ndipo iwe ndi wa protestanti. Anati, wansembe wandithamangitsa ine kuchoka kunyumba kwanga kanthawi kapitako. Ndipo ine ndinati, chavuta ndi chani hamu? Iye anati, chabwino. Iye anandiuza ine, anati, ine ndimamwa pang'ono. Ndipo anati, usiku ine ndimagwira ntchito molimbika. Anati, mkazi wanga kuganiza kuti ndiyenera ndizibwera usiku uliwonse ndikudzamupyopyona iye, ndikudzamukumbatira iye, ndikumadzapanga ngati kuti tikukonzekera kuti tikwatirane. Anati, ife tinakwatirana, ndipo tili ndi gulu la ana. Ndipo anati, ife ndiyo nthawi. Ine ndinati, dikira miniti mnyamata, iwe ukulakwitsa, iwe ukulakwitsa. Izo ndizofanana basi ndi momwe zinalili, inu musanakwatirane. Mukuona, iwe nthawi zonse uyenera uzikumbukira zimenezo. Ine ndinati, iye ndi wa usinkhu wa zaka 40 tsopano, pa nthawi imene iye akufunikira chisamaliro chako. Chotero iwo anali ndi khoti la chisudzulo, ndipo anati, ine sindikudziwa chimene ndingachite. Ine ndinati, pita ukamuyitane iye. Ngati ine ndingapite kunja uko monga wa chiprotestanti, iye sakanandilandira ine. Koma ine, mukuona, anati, yama kukondani inu. ndipo ine ndinati kuti ingopita ukamuitane iye ukamuuze iye kuti wasintha malingaliro ako. Ndipo chotero tsiku lotsatira ine ndinali ndidamuitana woweruza mlanduyo ndipo ndinayankhula naye iye. Ndipo ndinamuuza mnyamata uyo ine ndinati ine ndidzakhala pansi pomwe pamene woweruzayo azikakupatsa iwe mwayi woyankhulanso. Ine ndikakhala ndikukupempherera iwe usamuze iye za izo. Chiabwino. Chotero ine ndinali kumusuko ndikupemphera. Patapita kanthawi ine ndinamva kulira kwa kung'ono kwina kwake kukutsika masitepe. Ndipo apa iwo anabwera adakumbatirana mikono wina ndi nzake akungomwetulira onse inu mukudziwa. Iye anati ine ndinati chiabwino moni pamenepo. Ndipo iye anati mbale Branham yakhala ili nthawi ndithu ndisanakuoneni inu. Amini ndisati mwaona kanthawi chikuoneleni inu. Ndipo iye anati bwanji Mbusa Branham ine sitinakuoneni inu kwa nthawi yayitali ndakuonda kukuonaninso inu. Ine ndinati zikomo bwanji ndinati inu mukuoneka ngati munali wokondana. Oh anati zikutiyendera bwino sichoncho ife wokondedwa. Iye anati inde ife tili wokondedwa. Ndipo ine iye anati mudzabwere kudzationa ife nthawi ina abusa. Ndipo ine ndinati zikomo inu kwambiri. Ine ndinati tsalani bwino inu. Ndinawadutsa pamenepo mnyamata wachikulireyo anatembenuka ndipo anabaibvitsa mobwezera monga choncho. Izo zonse zinachitika ukonkulondola. Chikondi chimagonjetsa chilichonse ukonkulondola. Basi chikondi basi ndimukhoza kukhala nazo zizindikiro zanu zonse ndi maumboni koma mungondipatsa ine chikondi izo zimakhazikitsa izo kwa ine. Oh my wokondedwa mwana wankhosa wakufa mwazi wanu wofunika sudzataya konse mphamvu yake mpaka mpingo wonse wowomboledwa wa Mulungu udzapulumutsidwe kuti usadzachimwenso. Muona chiyambireni mwachikhulupiriro ine ndinaona mtsinje umenewo mabala owukha anu amapereka. Chikondi chowombola chakhala mutu wanga ndipo chidzakhala mpaka ine nditafa ukonkulondola. Oh zodabwitsa. Tsopano zikumbutso zoyesedwa ndi nthawi kumene ine ndinapeza lingaliro ili mawa uno zinali kuchokera ku uthenga wathu wa Sunday school uthenga wa uvangeli kumene mbale wathu amayankhula za Eliya kumene iye ankafuna anyamatawa masukulu a aneneri momwe iwo ankafunira kumanga mtundu wina wa sukulu yayikulu. Ndipo izo zinabwera ku malingaliro anga ndipo ine ndinali kuganiza za malingaliro a zikumbutso. Tsopano chikumbutso ndichi chinthu chachikulu ife timayamikira zikumbutso ndipo amuna ambiri mumoyo uno ayeserapo kusiya kumbuyo kwawo mtundu wina wa chikumbutso. Pafupifupi amuna onse amakonda kuchita zimenezo amayika pa mandawo chizindikiro chachikulu. Izo ndi zabwino zedi ine ndikuyamikira zimenezo ndizo izo nzabwino ndiyena ambiri amayesetsa kumanga makachisi akuluakulu. Chikumbutso chimodzi chimene ine ndikufuna kuti ndichulepo tsopano chili ku Ohio ndipo uko kunali wachikunja nendaiwala dzina lake. Ine ndinapeza chithunzi chake china kwake muzotolera zanga kunyumba pamene iye angachitsutsa chikhristu mwamphamvu mpaka iye ankafuna kuti chikumbutso chimangidwe kwa iye itachitika imfa yake adapondetsa phazi lake pa Baibulo akulozera pansi monga choncho ndipo akuti kutali ndi zikhulupiriro zachipembedzo ndipo tizikweza sayansi ya makono. Ndipo pamene iye ankafa iye anati ngati ine ndalakwitsa njoka zizidza kwawa zikutuluka kuchokera mʼmanda anga. Ndipo pamene iye anafa iwo anali ali mkati moponyera doti mʼmanda ndipo anapha njoka zazikulu ziwiri kapena zikatu. Ndipo lero mʼmanda amenewo mtumiki anajambula chithunzi posachedwapa ndipo anachibweretsa icho kuti adzandionetse ine. Ndipo zikulendewera pa maunyolo pa manda ake mandawo ndi malo okongola koma mtumbira wake si china koma mtumbira wa njoka. Ndipo zilibe kanthu ngakhale mu nthawi yophukira ndi yozizira njoka zimakhala zikukwawabe kuchokera mʼmanda ake. Chikumbutso Mulungu asadzandilole konse ine kudzakhala ndi chikumbutso ngati chimenecho kapena aliyense wa inu. Chotero zilipo zikumbutso ngakhale zikumbutso zazikulu. Ine ndikuganiza za Yoshua wankhondo wamphamvu. Iye anali munthu wankulu bwanji amene anatenga zida za Mose monga tsogoleri wa Yuda mamiliyoni awiri awa. Mose wokhala wosankhidwayo, woyitanidwa atuluke, wopatulidira kuutumiki. Ndipo Yoswa anadzalowamo ndipo anadzatenga malo a munthu ameneyo. Ndithudi chinali chinthu chachikulu kuchichita kuti akwaniritse nsabato za mneneri uyu, wankhondo wamphamvu, woyitanidwa, wokonzedweratu ndi wodzozedwa ndi Mulungu. Zaka 400 iye asanabwere nkomwe. Mulungu anati iye akanadzawapulumutsa ndipo iye akanadzawachezera iwo. Ndipo Mose anali wankhondo bwanji? Palibe munthu anayamba watengapo nsapato za Mose kuti akwaniritse zimenezo kufikira pamene Yesu Khristu anakhoza kuchita zimenezo. Ndipo iye anati iye mwini, Ambuye Mulungu wanu adzaukitsa mneneri pakati panu wonga ine. Ndipo zidzafika pochitika ngati inu simudzamumvera mneneri uyu. Aliyense amene sadzamumvera mneneri uyu adzadulidwa. Chabwino. Tsopano chikumbutso chachikulu ichi. Ndipo Yoswa anali atatsikira ku mtsinjeko. Ndipo Mose atafa, Yoswa anadzatenga malo ake. Ndipo Mulungu anali ndi Yoswa. Ndipo iye anati, tsopano dzipatuleni nokha, muchape zovala zanu, ndipo mutalikirane, ndipo musayandikirane ndi azikazi anu. Ndipo pa tsiku lachitatu Mulungu akudzachita china chake. Ine amodzi amasiku awa mautumikala Mulungu, ine ndikufuna ndizalalikire za tsiku lachitatu limenelo. Ndikudzakuonetsani inu mphamvu zomwe zili mwa iwo atatu amenewo. Ine ndazinena izo mawa uno mupemphero. Aliyense amakhala ndi zinthu zitatu muziwerengero za Baibulo. Tsopano pa tsiku lachitatu inu mudzaona ulemerero wa Mulungu. Tsopano izo kupita zinapita kukaonetsa kuti iye ankadziwa bwino zomwe iye anali kuzikamba, chifukwa iye anatchula ndendende basi nthawi imene izo zikanati zidzachitikire. Ndipo ine ndikukhoza kulingalira momwe Yoswa anamverera pamene iye anayima pamenepo pamaso pa Israeli onse aja. Tsopano mawu ake ayenera kukhala oona. Ndipo apo panali Yorodani atafufuma. Inu mwaona khalidwe la munthu limadziwika ndi ntchito zake. Chilichonse chimene iwe uli, ntchito zako zimatsimikizira chimene iwe uli. Zilibe kanthu momwe ungachitire umboni, chilichonse chimene unganene zabwino kapena zoyipa, izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Ntchito zako zimanena chimene iwe uli, zimanena chimene iwe uli mkati. Ntchito iliyonse imene iwe ungachite imaonetsera chimene iwe uli. Ndipo inu amuna amalonda, ngati inu mungogwira ntchito ya mgwazo, onani chimene ine ndikutanthauza. Ntchito yatheka chabe, musamachite zimenezo. Ngati inu simungathe kuichita iyo bwinobwino, musayichite iyo nkomwe. Uko nkulondola pamene nimubwera kwa Khristu, ngati inu simungathe mwantheradi kudzigulitsa, kudzitsekera, kudzidzazitsa ndi kukhala mbiya ndi kubwera kwa Khristu, musamabwere nkomwe. Koma pamene inu mukufunadi kukhala mKhristu muzima poonekera, muzizipanga izo kukhala zenizeni. Ndi chimene Mulungu akufuna kuti inu muzikhala. Ndipo izo zidzatero, izo zidzatsimikizira ntchito zanu, zidzatsimikizira chimene khalidwe lanu lili. Khalidwe lanu limadziwika ndi ntchito zimene inu mukuchita. Ndipo Yoswa tsopano mawu ake anali pa chiopsezo. Inde Bwana, chimodzimodzi monga Nowa wakale. Koma Yoswa ayenera awoloke mtsinje uno, ndipo zikuoneka ngati anasankha nthawi yoyipitsitsa yomwe ingaganiziridwe konse. Unali mwezi wa Epulo, ndipo ndi pamene chisanu chimasungunuka mu Yudeya ndi kumabwera kumatsikira mapiri. Ndipo Yorodani wakaleyo ndi wa matope, ndipo amafalikira mpaka kukalowa mminda, kukathirira minda ya Yorodani. Ndipo zimaoneka ngati izo zikanakhala mwa masamu kapena mwa maphunziro kapena mwa sayansi. Iye anasankha nthawi yoyipa kwambiri mchaka chonsecho yolayikira Yorodani. Koma Mulungu amakonda kutenga nthawi za mtundu umenewu kuti atsimikizire kuti iye ndi Mulungu. Ndipo anthu a Mulungu amene amakhulupirira Mulungu ndi kudziwa zimene Mulungu walonjeza samaopa kuchita izo, chifukwa Mulungu adzamamatirana ndi mawu ake motsimikiza basi monga iye ali Mulungu. Ndipo pamene iye anati choyamba tengani likasa ndipo muzipita patsogolo, ndipo pamene mabazi a nsembe amenewo anakhudza Yorodani uja, zinalibe kanthu momwe iye analusira ndi momwe iye amafufumira. Iye anapereka njira kumawu amuyaya a Mulungu, pakuti mawu analimulikasa. Yesu anati, tsopano, yamba ni dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita konse. Chotero Yoshua podziwa kuti mawu ake ayenera kutsamira pa mawu a Mulungu. Ndiye iye anayika mawu a Mulungu akhale poyambirira. Ine ndikukumba anthu odwala inu pano sikuno, mukanachita zimenezo, muwayike mawu a Mulungu ndi chivomerezo chanu. Muyika chivomerezo chanu, inu mukhulupirire zimenezo, ndipo mukazike izo pamenepo, ndi kuzitcha zinthu zimenezo, zimene palibepo ngati kuti zilipo. Ndiye kuti ife tikuguba chitsogolo. Ndipo izo mwanjira imeneyo, mawu a Mulungu adzazidutsitsa izo. Ndipo pamene mapazi a nsembe anakhudza Yorodani, iye anangodzafunulira mbuyo mbali ndi mbali. Ndipo madzi anakhazikika. Kodi inu mukuzindikira kubangula kwa mtsinje umenewo kukanabweretsa gombe pamenepo mu nthawi ya 2020 likanakhala lalikulu monga ena amadziwe akulu amakono awo omwe ife tili nawo ndi dhamu la Colorado boda kunja uko omwe Yorodani amasesera kudutsa kumeneko akamabwera kuchokera mmapiri ndi mphamvu yayikulu ndipo iye akusesa kudutsa mu zigwa zimenezo ndipo pamene anthu oyenda pansi 2 miliyoni ndi akazi ndi ana ochuluka kumeneko mwina mwake anatenga maola 4 kapena 5 kapena kupitirirapo ndipo kodi inu mukuganiza chiyani mtsinje umenewo ukanadzaza koma Mulungu anawimitsa mtsinjewo.
Amen.
Amen. Oh, ndikuzikonda zimenezo. Anayimitsa mitsinjeyo. Ndipo iwo unakhala pamenepo mpaka iwo ataoloka. Zikatero Mulungu anati kwa Yoshua, ife tikufuna tipange chikumbutso kwa izi. Pita kunja uko ndipo ukamtumize Mwisraeli aliyense mmodzi kuchokera kufuko. Ndipo akatenge miyala 12 ndipo ukapange chikumbutso. Ndipo chikumbutso ichi chidzakhala kuti pamene ana anu akudutsa njira iyi, iwo azidzafunsa, nchiyani chinapangitsa miyala iyi kuti ipezeke apa? Ndipo iwe uzidzawawuza iwo nkhani yamene Mulungu anayimitsira mtsinje wa Yorodani. Chimenecho ndi chikumbukiro chodabwitsa. Tsiku lina ine ndikuyembekeza kudzayang'ana pa miyala imeneyo posachedwapa, imene iyo ikuimabe ngati chikumbutso. Komano ine ndimaganiza za chikumbutso china. Chimenecho chinali chikumbutso chachikulu chodala bwanji. Ndiye ine ndikuganiza za chikumbutso china. Tsiku lina pamene mkazi anapanga kusankha kolakwika, iye anaganiza kuti asakhalenso mu zigwa zokhala ndi madzi ambiri za kapena kuti azikhala mu zigwa zothirira madzi za Sodomu ndi Gomora ndi kukakhala wochezeka ndi kumakhala monga momwe akazi ena ankakhalira masiku amenewo. Iye sanatenge kusankha kwabwino monga Sara amene anakakhala mayiko owuma kokha iye anamasunga mawu a Mulungu mu mtima mwake. Ndipo iye anali womvera ndi wokondedwa kwa mamuna wake mpaka kuti iye ankamutcha iye mbuye wake. Ndipo apo ndi pamene Mulungu anadzatsika ndi angelo awiri ndi kudzawachezera iwo mu hema. Koma mkazi wa Loti iye anadzakhala wachidziko kwambiri ndipo anatengeka ndi zinthu za mdziko. Ndipo ndi phunziro bwanji kwa ife lero kuti ife tikhoza kukhala amalingaliro achidziko. Ndipo ine ndili wotsimikiza ndithudi lero kuti mpingo mwathunthu ukukhala wa malingaliro achidziko kwambiri. Tsopano mwina mwake mkazi wa Loti sankatanthauza kuti achite zimenezo pamene iye anapita kumeneko. Iye anaganiza ndingokhala wochezeka basi. Ndi zabwino kukhala wochezeka koma musatengere zizolowezi za mdziko. Pamene inu mukupita muzipita monga Shadreki, Misheki ndi Abedinego ndi Danieli. Iwo anatsimikiza mu mtima mwawo kuti iwo sadzazidetsa okha. Zilibe kanthu zimene zingabwere kapena kupita. Zilibe kanthu kaya mpingo wonsewo unabwerera mbuyo chimene chinachitika. Iwo anatsimikiza mu mtima mwawo ndipo iwo ndi chikumbutso lero. Ndipo mkazi wa Loti amayamira chikumbutso. Ndipo pamene Mulungu anamupatsa iye uthenga wake wotsiriza wachisomo pamene iye anawatumiza angelo awo kumeneko. Ndipo nkuwawuza iwo kuti mkati mwamaola pang'ono kuti Sodomu ndi Gomora adzaotchedwa. Komabe iye sanathe kupilira nalo lingaliro losiya moyo wake wa manyado kuti atuluke apite mchipululu ndi kukakhala monga Sara ankakhalira kunja uko muchipululu ndi kumakavala zovala wamba za mkazi wa kuchigwa. Iye ankafuna kukhala mzisangalalo. Mwamuna wake analata kukhala munthu wotchuka mu mzindawo. Iye amakhala pa chipata monga woweruza kapena ngati meya wa mzinda. Ndipo iye ankafuna zisangalalo izi. Ndipo iye sakanakhoza kukwanitsa kutenga lingaliro lakuti azisiye zinthu zimenezo. Ndipo pamene iye ankapita ndi mwamuna wake akutuluka mu mzindawo, iye anapitirira kumayang'ana mbuyo akulira ndi kumakhumudwa chifukwa iye amazisiya zimenezo kuti azilekanitse yekha ku mtundu umenewo wa imfa. Yesu anati iye amene ayika dzanja lake pa khasu ndipo ngati apembenuka kuti aone mbuyo sali woyenera kulima. Ndi mtundu wanji wa anthu omwe ife tikuyenera kukhala? Iye amene ayika dzanja lake pa khasu ndipo nkomwe osati osabotoloka mbuyo koma akangopotoloka kuti ayang'ane mbuyo siwoyenera nkomwe kuti azilima. Tiyenera kumayika maso ndi mitima pamodzi. Zilibe kanthu zimene anthu ena wakuchita, zomwe mpingo wakuchita, zomwe woyandikana naye akuchita, zomwe wina aliyense akuchita. Muzika mtima wanu pa Gologota, musamayime nkomwe ndi kuyang'ana mbuyo. Ife tilibe nthawi yomayang'ana mbuyo. Ndipo mkazi uyu chifukwa iye anatero, Mulungu anapereka chikumbutso kwa anthu onse amene amatembenuka ndi kuyang'ana mbuyo. Iwo adatha kumulandira kale Khristu ngati mpulumutsi wawo, iye anasanduka chilu cha mchere, ndipo iye ali pamenepo mpaka lero. Izo zikhoza kuonedwa mʼminda. Mkazi alema pamenepo adapotoloka mutu wake akuyang'ana mbuyo, ndipo iye akuyang'ana mbuyo pa phewa lake la kumanzere kuti ayang'ane mbuyo mʼminda. Mtima wake unali kumbuyo uko, komabe iye anakakamizika monga momwe zinakhalira kuti achite izi. Ndipo anthu ambiri amamutenga Khristu mwanjira imeneyo lero chifukwa iwo amatuluka kuchokera mʼdziko akumverera ngati kuti achita kukakamizidwa kuti achite zimenezo. Ndipo iwo amakhala akulakalaka ndi kusirira, ndipo sivakatenga nthawi kuti iwo abwerere mbuyo. Ndipo iwo ndi zikumbutso zoopsa za chisomo cha Mulungu, za chikondi cha Mulungu monga chinaonetsedwa kwa iwo. Tsopano zikumbutso. Tsopano masiku a Yesu ali pa dziko lapansi, Ayuda anali atamanga kachisi ngati chikumbutso, ndipo anali atamuonetsa Yesu mmene kachisiyo anamangidwira bwino. Ndipo iye anati zinatenga zaka 40 kuti amange kachisiyo, pafupifupi zaka 80 pamodzi. Kwa zaka 40 iwo anali akudula miyala madera osiyanasiyana a dziko lapansi. Zaka 40 mukumangidwa kwake popanda phokoso la macheka kapena phokoso la nyundo. Koma inu mukudziwa ngakhale Yesu ananena pamenepo, musayang'ane pa ichi pakuti ine ndinena kwa inu kuti padzafika nthawi imene sipadzakhala mwala umodzi udzasiyidwe pa unzake, mwala umodzi pa unzake. Basi asanati iye asananene mawu akulu achikumbutso awa, miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, akachisiya adzapita, zikumbutso zidzapita, koma mawu anga ndi wachikumbutso chosatha. Chombo chinavunda zaka zapitazo, manda aneneri anagwera mkati, ndipo zikumbutso zonse zosiyanasiyana zinavunda. Ndipo nthawi yotopetsa yasesa mwalawo, koma mawu a Mulungu akukhalabe chimodzimodzi okongola kwa nthawi za nthawi, amoyo ndi atsopano sikuno kwa okhulupirira a tsiku lino, monga iwo ankakhalira mʼmasiku amene iwo anayankhulidwa. Zosadabwitsa Eliya mawu uno mu wathu, uthenga umene mʼbale wathu anatipatsa ife pamene iwo ankafuna kuti amange sukulu yayikulu ya aneneri ngati chikumbutso, koma Eliya anasankha chinthu chabwinoko, chozizwitsa cha Mulungu kudzutsa chida cha kugwa ndi kuchipanga icho kusambira pa madzi. Iwo anali mawu a Ambuye, ndipo wabwinoko ali iye usikuyo yemwe alandire mawu a Ambuye mu mtima mwake kukhala chikumbutso, kuposa iwo omwe angamayesere kuti akhazikitse chikumbutso china chachikulu. Osati kale kwambiri pamene ine ndinamva, pamene ine ndinali ku Italy, ine ndinamva za Mussolini ndicho choyimikidwa chachikulu chija chamapazi 40 chakuti mwamba chimene iye anachimanga ngati chikumbutso kwa othamanga pakuti iye anali othamanga ndipo ine ndinkafuna kuchipeza chikumbutso chimenecho ndipo inu mukudziwa icho chinali chitaphulitsidwa kukhala ufa ndi chophulitsa miyala chachikulu ine ndinayima pafupifupi zaka ziwiri zitatu zapitazo pamalo pamene afalao aku Igupto anadzutsa makachisi akulu ndi mafano ndipo ine iwo amandiuza ine kuti uyenera kukupa mapasi 20 pansi pa nthaka kuti ukapeze ngakhale pansi pomwe zikumbutsozo zinayima ine ndinayima pamene Kaisara Augusta kumene Herode ndi wamkulu wa Roma ndipo ine ndinapita mu msewu ndipo kumene iye ankakonda kupitako kumusi pa msewu kuchokera ku nyumba yachifumu ndipo ndi pafupifupi mapasi 25 pansi pa nthaka zikumbutso zimenezo zinapita koma mawu amoyo amenewo amulungu akanali chimodzimodzi basi ndiofunika basi ndicho chikumbutso chotero ine ndikunena lero mbale zomwe inu mumachita mawu omwe mumanena momwe inu mumachitira nawo anzanu ndipo zimene inu mumachita zokhudza khristu zidzakhala chikumbutso chosatha iwe ukhoza kukhala ndi nyumba yabwino yowasira anako inu mukhoza kumagwira ntchito kuti muzipeza chakudya kuti muwasira ananu koma ine kuti bwino ndiwasire iwo mawu a mulungu kuposa china chilichonse nyumba zimenezo zidzatha ndizo zangwiro basi ndizo zabwino ine ndilibe kanthu kotsutsa izo koma musamachita zinthu zazing'ono zimenezo ndi kusiya zinthu zazikuluzo zosachitidwa inu mwaona chifukwa mawu adzatero nyumbayo idzawonongeka ndipo anthu adzawonongeka limodzi ndi iyo koma mawu a mulungu adzawaukitsa iwo masiku otsiriza ndi kudzawapatsa iwo moyo wamuyaya ndi wachisavundi kachiwiri ndipo tsopano olinga kuti apange cholowa monga chonchi mawu amuyaya a mulungu ine ndikuganiza za nyimbo yakale iyi imene tinkakonda kuyimba kuno zaka zapitazo mawu yodzaza nazo zosinthika mwaliwiro alibe chosasuntha tingayime mangani ziyembekezo zanu pa zinthu zamuyaya gwirani pa dzanja la mulungu losasintha pamene ulendo wathu udzatha ngati kwa mulungu takhala woona kunyumba kwathu kulekerero ndi kowala solo yathu yokwatulidwa idzaona kwabwino bwanji kuyang'ana kunja pamene kulowa kwa dzuwa kukuonekera pamene mitsemba yanu ikuzizira mthumi mwanu pamene ana anu atayima mozungulira bedi umadziwa kuti iwe unamanga chikumbutso chimenecho wokondedwa dziku lina dati adzakumana nawe kutsidya linalo ine ndingakonde ndingakhala ndi zimenezo pamene dokotala atati mbire palibenso china chomwe chingachitike kwa iwe ndipo ine kumawaona ananga ndipo nkuwapsepsena iwo tsalani bwino ine nkuti koma adati sakufa iwo akupita kokapumula kumalo pakuti ngati msasa wapansi pano upasuka ine ndili nawo wina wokudikilira ndichikumbutso bwanji kuti chiyankhule momveka ine kuti bwino ndichite zimenezo pamaso pananga kuposa kunena kuti wokondedwa ine ndili madola miliyoni ku banki iyi ndi miliyoni chakuno mu iyi ya iwe ine ndingakonde ndidasiya umbwani umenewo ndi zikumbutso zimene tizisiya mbuyo hondero mu mtenga wa nthawi hondero kuti mwina mwake wina akuyandama pa njira ya moyo wokwiya ya mbale wosimidwa ndi wangalawa yokhasuka pakuona adzagwire mtima kachiwiri mwantheradi kuzisiya izo zikhale chikumbutso maumboni anu momwe ine ndikuganizira usiku uno zabambo wachikulire yemwe wagona kutsidyako mu maola ake otsiriza amoyo uno anandiitana tsiku lina ndipo akufuna kuti ine ndidzalalikire maliro ake kachisi wa Paul Rudders ameneyo ndi mzanga wabwino FF Bosworth woyera wa umulungu akupita kukagomana ndi mlengi wake ndipo iye anati iyi ndi nthawi yosangalatsa kwambiri ya moyo wanga mbale Branham iye anati ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti ine ndidzakumana naye iye ine sindikutha kugona usiku ine ndinamvapo zaka za Amy McPherson sikuti ndikumunyazitsa iye mkazi wodabwitsa ine ndikuona zimene anasiya uyu ndi uyo ine ndikuona zimene anasiya Smith Wigglesworth ndi Dr. Price ndiye ambiri amuna wotchuka amenewo koma palibe chosidwa chimodzi chimene ine ndinamumva abale yense akunena cha FF Bosworth Mulungu mulole mathero anga adzakhale monga choncho chikumbutso cha chisomo cha Ambuye Yesu Khristu ine ndikuganiza za E. Howard Cardo kuntunda kuno osadikane litani pamene iye anali atagona pansi ngati woledzera ndipo njenje zikulukira mkama mwake ndipo amayi ake okondedwa achidulire kumusuko anali atabembera ndipo anagwiritsitsa kwa Mulungu chifukwa cha mnyamata wake woledzera mmeneko pamene iye analisiya dziko iye anasiya umboni ndi chikumbutso cha chisomo cha Mulungu wamphamvu zonse chimene chili chokwanira pamene mawu a Mulungu ayikidwa kwa iye mupembero Mulungu ayenera kuyankha pa zimenezo Mulungu akumanga mpingo kukhala chikumbutso chikumbutso cha nsembe yake Khristu sanabwere pa dziko lapansi kuti adzafe pachabe imfa yake zidzakhala pachabe Mulungu alikhoza mamiyala iyi kudzutsana kwa Abrahamu ngati anthu sakhala moyo iwo ngati iwo sangawatenge iwo ndipo pansi pakulingalira ndi kuzindikira mphatso yayikulu bwanji imene Mulungu wawapatsa iwo Mulungu ndi wokhoza mamiyala kudzutsira ana kwa Abrahamu ndithudi iye azachita zimenezo ndipo pamene ine ndiganiza za zimenezo ndikuganizira za mtengo waukulu umene iye ankayenera kulipira tsopano zabwino aliyense amafuna chilichonse cha ulere amafuna chilichonse ndiko kachitidwe ka moyo ka Amerika lero kupeza zonse zomaungathe mwaulere mbale sumapeza kalikonse ka mtengo uliwonse pachabe iwe umalipira zomwe wazipeza ukankulondola iwe umayenera kuzilipira izo ndipo izo zimabwera ndi mtengo ndipo chipulumutso chanu chinabwera ndi mtengo kwa Mulungu izo zinamutengera mwana wake wobadwa yekha kuti adzapereke moyo wa muyaya kwa munthu aliyense ndi kumupangitsa iye azikondwa usikuno ndi kukhalira moyo zinthu zoyenera kuzikhalira moyo wosati kuwasirana athu china chake palibe cholowa chimene chingasiyidwe kuposa chipulumutso cha Ambuye wathu Yesu ndithudi sichoncho izo tsopano mtengo waukulu walipidwa kuyesedwa kwa nthawi kuyenera kubwerapo ndi zikumbutso zoyesedwa ndi nthawi ndipo chikumbutso chokhacho chimene chinayamba chayesedwapo molondola chakhala chili mawu a Mulungu atikunja ayesetsa kuchisimitsa icho iwo achita chilichonse chimene iwo akanakhoza kuchita koma icho sichidzatha konse icho sichingakhoze konse kulephera Abrahamu pamene iye analandira chikumbutso cha Mulungu icho iwo udzakhala ndi mwana mwamkazi ameneyo Sara zaka 25 iye anakhulupirira zimenezo ndi mtima wake wonse ndipo anakana chilichonse chosiyana ndi icho pakuti iye ankadziwa kuti Mulungu akanadzasunga mawu ake achikunja lero iwo amauka ndi kuyesera kulipaka baibulo inu musanati muyimitse baibulo inu mukanayenera kuyiyimitsa nthawi inu musanachite zimenezo dziko lilonse losakhulupirira anthu aliwonse wosakhulupirira anthu achikwabinisi onse ndi chilichonse chimene iwo ali wabuda aliyense wa jeni aliyense ndi wachimuhamada aliyense ayenera kuchita umboni kupata kwa Ambuye Yesu Khristu tsiku lililonse chabwino nthawi iliyonse imene musanyakalaka ameni nthawi iliyonse mulemba deti inu mumachitira umboni kuti Mulungu anatumiza mwana wake zaka 1957 zapitazo mbale inu simukanakhoza kuchita zimenezo izo sizikanakhoza konse kukhala miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzapita konse nthawi ina kalero ine ndinali ku New York ndinapita pa chilumba chaching'ono ku Statue of Liberty chimene chinaperekedwa kwa ndi boma la France ku United States zaka zambiri zapitazo ndipo mdzanja lake muli nyali yoyaka ife tinapita ku mkono umenewo pamenepo pali zenera pamenepo ndipo pamene kuwala kwakukulu kuku kunali kuwalira ine ndinazindikira kumusi kumbaliko kunali gulu la mphete zazing'ono ndipo izo zonse zinali zitafa zitagona chakumbali ndipo ine ndinati kwa anamulondola kodi mphetazo ndi chiyani kodi izo zaphedwa ndi magetsi anati ayi bwana ife sitinazitole izo panobe mawuno anati usiku watha kunali mkuntho mkuntho waukulu unabwera kudutsa pagombe kuno ine ndinati inde bwana ine ndikudziwa zimenezo iye anati tinthu tating'onoto tinagwidwa munamondweyo ndipo anati pamene tinadzafika mugwala uku, ito timayesera kuti timenye kukuzimitsa kuwalako. Mugona, ito timangogunda pa galasi ili ndi kumamenya. Ndipo anati, malo mogwiritsa ntchito kuwalako kuti tipite kumalo otetezeka, ito timayesetsa kuzimitsa kuwalako. Ndiyeno kudzoza kunatsa ndikhudza ine ukonkulondola. Amuna ndi akazi amene akuyesetsa kuti azimitse kuwala kwa Mulungu. Akungozimitsa bongo omwe. Ndipo kuwala bwanji iwo sakugwiritsa ntchito iko kuti apitire nako kuchenezero. Mmalo momenya ubongo wanu, yesetsa ndi kuwakana iwo ndi kuti masiku azo azimitsa adapita. Ndipo chinthu chotero monga machititso auzimu. Kulibeko chipulumutso chokhudza mtima. Zinthu zimenezi iwo akungomenyetsa kachikhomo. Bwala ngati iwo akuchita zimenezo. Mpingo wa ukulu wa Mulungu ukusundira chitsogolo ndi mwamba mwamphamvu basi monga iwe ungakhoze kuchitira. Anthu amauka ndikumadzenera kuti ali chindicho ndikumalephera ndi zina zotero. Koma mpingo wa Mulungu umasunthabe chitsogolo ndipo mawu a Mulungu amasunthabe chitsogolo. Iwo unapangidwa kuchokera ku chipangizo choyenera. Osati kale litali uko mu Australia. Australia wopambana yemwe ali pansi pa corona wa Britain. Ali ngati South Africa. Kungodutsa njira yopita ku Australia. Uko mu Sydney. Kuli mzinda waukulu umene mabwera mozungulira gombe kumeneko. Mbale bira mwina mwake akudziwa zambiri za izo kuposta ine. Komabe iwo ankafuna kumanga mlato. Wodalika kuyambira ku North Sydney. Kupita ku South Sydney. Iwo anaita na dziko lonse kuti apeze amisiri omanga milatho kuti abwere adzamange mlatho uwu. Palibe mmodzi wa iwo amayitenga iyo. Palibe mmodzi anaelekeze kuti achite zimenezo. Mwansanga pamene iwo atafika kumeneko, iwo anakapeza kuti pansi pa nyanjayo panali mchenga wosakhazikika. Iwo anali mchenga wosunthasuntha ndipo palibe chimene chimayima. Ndipo iwo anaziyeza izo ndipo anaomba ndipo anapitirira. Iwo anati ayi, ife silingathe ngakhale kuyesera kuti timange mulatho woterowo. Izo sizingakhoze kuchitidwa. Patapita kanthawi misiri wachichepere wochokera ku England anadzafika. Munthu wotchuka, munthu wambiri yabwino. Anali ndi mbiri yabwino. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Ine ndimakonda mamuna yemwe ali ndi mbiri yabwino. Oh, umayenera kukhala munthu wakulu. Iwe ukhoza kukhala wopembetsa yemwe amakhala mʼndalande. Ndipo kukhala ndi mbiri yabwino kuposa wamphamvu. Mwancheradi. Iwe sumasowa kuti ukhale wolemera. Iwe ukhoza kungokhala ndi mbiri yabwino. Izo zimalengeza mbiri yako yabwino ndi chimene iwe uli. Zimakupanga iwe chimene iwe uli. Izo zimakupatsa iwe mbiri yako yabwino. Ndipo iwe umadziwika ndi mbiri yako yabwino. Munthu uyu anapita kumeneko ali ndi mbiri yodabwitsa. Iye anayang'anitsitsa mmene zilili. Iye anayenda mʼmagombewo kwa masiku angapo. Iye anaphunzira izo. Iye anapima. Iye anaomba. Iye anayang'ana pozungulira. Patapita kanthawi, iye anapita kwa ameya anati, ine ndigwira ntchito iyi. Wanji, iye anati, bwana, ndi mukudziwa zomwe mukutengazi? Iye anati, ine ndikumvetsa bwinobwino. Iye anati, chabwino, misiri wamkulu uyu anati, amisiri aku Amerika ndi amisiri ochokera konsekonse pa dziko lapansi omanga milatho abwera kuno ndipo iwo ayiwopa ntchito iyi. Iye anati, koma bwana, ine sindikuyiwopa ntchito iyi. Ine ndiyitenga iyo. Iye anati, ine ndikudziwa kuti ndili ndi mbiri ya pa dziko lonse ngati womanga mlatho. Koma ine ndiyika mbiri yanga pa chiswe pakuti ine ndikhoza kuyimanga iyo. Oh, iye anali ndi masomphenya. Munthu asanapange mbiri, iye amayenera kukhala ndi masomphenya azomwe iye akupangazo. Oh, adali mtsike Ambuye ndi chifukwa chake kuli kumwamba kuti tidzapiteko. Ndi chifukwa chake ife tikhoza kukhala ndi mbiri monga Mkhristu. Ife timadziwa chipangizo chimene chili mnyumbayi. Uko mkulondola chimagazi a Yesu Khristu ali mnyumba ino. Uko mkulondola magazi yake amadontho atsuka machimo onse. Iye anatichotsa ine mʼngalande sakugehena ndipo anandipanga ine kukhala wantchito wake. Ndiye ine ndimakhulupirira mwa iye chotero ine ndadutsa kuchoka ku imfa ndapita ku moyo. Ndipo wokhulupirira aliyense wachita zimenezo chifukwa chakuti iwo ali ndi chidaliro. Ndipo iwo amakhulupirira mwa womanga wamkulu uyu ndi mmisiri wamkulu uyu. Tsopano pamene mwamunayo anachita zimenezo, chinthu choyamba chimene iye anachita kuti akhale wotsimikiriza kuti iye anali wolondola, iye anapita kumeneko. Ndipo iye anati, tsopano ife tisanayambe mlatho uwu, ife tiyenera kupita ku maziko olimba. Ife tiyenera tipite. Iye ankadziwa kuti pansi pa mchenga umenewo pachifuwa cha nthakayo panali pamenepo chimene chinali mwala wolimba. Iye anachita chiyani koma kupeza mapamba akuluakulu ndipo analowa mmenemo, ndipo anakakhazika machupa akuluakulu pansi, ndipo iye anapopa mchenga wosunthasunthawo ndi mapampu amenewa, kufikira kuti iye anawusuntha iwo mpaka kufika pa thanthwe lolimbalo. Amene iye anazifikitsa inso pa thanthwero, iye anazika mabauti akuluakulu awa pamenepo, ndipo anazikonzekeretsa izo, ndipo iye anasuntha uliwonse. Ndipo kenako iye anapita ndipo anakatenga womuzungulira iye amisiri awo pambana kwambiri, omwe iye akanakhoza kuwapeza asayansi abwino kwambiri, zira zabwino kwambiri. Iye anatumiza ndipo anakatenga zitsulo za mlatho wake. Pamene iye anachita izo, iye sakanayika chidutswa chimodzi cha chitsulo, osati ngakhale bauti imodzi, mpaka icho chidapitidwa mwa sayansi kuti aone ngati munali kubuma kulikonse mmenemo, kuti aone ngati munali timabole ting'ono tampweya mmenemo muchipalacho. Mmene iwo anapangira izo ndi kuziwumba izo kuti aone ngati izo zinapimidwa moyenera. Oh, chiyani a ndi chikumbutso chotani icho chikanakhala ngati kumbiri yake monga womanga mlatho, ngati iye anapita kuvuto lochuluka limenelo kuti akhale wotsimikiza kuti mlathowo ukhala wotetezeka. Ndiye ine mukuganiza kuti ndi vuto lochuluka bwanji limene Mulungu anapitako kuti akatsimikizire kuti mpingo uwu ukhala wotetezeka. Inde bwana, chilipo chikumbutso ku imfa ya Khristu, umenewo ndi mpingo wake. Anthu ena samafuna kuukhala moyo, anthu ena amaukhala, koma ndi nthawi yoyesera. Mulungu akuwayesa anthu lero kwa zikumbutso zake. Nthawi zambiri anthu amati, oh, ine ndayesera kwambiri, lidalitsike dzina la Ambuye chifukwa cha mayesero. Pamene ine ndili wofoka, ndiye kuti ndili wamphamvu, anatero Paulo. Mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu amenera poyamba ayesedwe ndi kuyesedwa. Ndiko kuyesedwa kumeneku ndiko koma kwa inu, ndiko kondedwa kwa inu kuposa golide wamtengo wapatali. Ndi nthawi yoyesedwa. Zaka zambiri zapitazo asanakhale ndi zosungunulira, iwo ankakonda kumutenga golide. Ndipo momwe iwo ankadziwira kuti ndiweniweni kapena ayi, ndipo litsiro lonse amalichotsako, chitsulo chonse cha galasi, uyo ndi golide wabodza. Zopusitsa zonse amazitulutsamo, iwo omenya amammenya iye, ndipo amammenya iye ndi kumutembenuza iye, ndi kumumenya iye ndi kumutembenuza iye, mpaka womenyayo amaona chake chinyezimiritso chake mu golideyo. Umo ndi momwe Mulungu amachitira ndi mpingo wake. Iye amakupatsani inu mayesero pambuyo pa mayeso, mayeso pambuyo pa mayeso, mayeso pambuyo pa mayeso, mayesero pambuyo pa mayesero, mpaka moyo wa Khristu udaonekera mu moyo wanu, mpaka inu mudakhala wamtendere, wodziletsa, wofatsa, wodekha, wodzichepetsa, wokonzeka, womvera, wololera, wotembenuza mutu wanu kuuchotsa ku zinthu za mdziko ndi kuyang'ana molunjika ku Calvary. Wamodzi yemwe akuchita kumenyako, nthawi zambiri inu mumaganiza kuti ndizachilendo chifukwa cha mayesero a moto, matenda ndi mazunzo. Izo zimangochitika kuti akuyeseni inu, kuti achotse litsiro pa inu, kuti atulutsepo matope mwa inu, kuti achotsepo chidodo mwa inu. Ndakudzutseni inu kufika kumala amene mungayang'ane ndi kuona chinyezimiritsocho, kapena munthu kukhoza kuona chinyezimiritso cha Khristu mwa inu. Khristu mwa inu chiyembekezo cha ulemerero. Iye anayesa chidutsa chilichonse pomaliza. Iye asanayike bauti, iye anayesa izo. Iye anayesa chilichonse. Iye pamene iye anamalizitsa izo zonse, tsopano onyozawo anayima pafupi ndipo anati, izo sizikhalitsa, izo sizingakhoze kuchita izo. Ndizo zimene iwo akunena lero. Ichi apa chipembedzo cha mzimu woyera chimene inu mukuchikamba. Izo sizitenga nthawi yayitali. Mtengo umenewo udzaotchedwa, koma iwo sugochedwa. Oha, moto umangothirira iwo, iwo umangolipatsa ife chiyembekezo chatsopano. Iwo kokha, iwo umangolimbikitsa iwo, yesero lililonse kuyesedwa. Nthawi iliyonse imene mphepo iwomba mtengo ndi kukankhira iwo mbuyo ndi mtsogolo, ndi mbuyo ndi mtsogolo, iyo imangomasula mizu kuti ikhoze kuzama ndi kukagwira bwino. Nthawi iliyonse matenda akakantha nyumba yanu, nthawi iliyonse mayesero akakantha makhomo panu, nthawi iliyonse oyandikana nanu akamayankhula zoyipa za inu, zimangokugwedezani inu, kukumasulani inu, kuti potero ni mukhoze kufika pansi ndi kukagwira bwino pa thanthwe la muyaya la mawu osasunthika a Mulungu. Umo ndi momwe Mulungu amachitira izo. Iye amatumiza mayesero amenewo kuti akakuyeseni inu ndi kukakutsimikizirani inu, kudzakugwedezani inu ndi kudzakupatsani inu kukwira kwatsopano. Iye ife tikupeza kuti pamene iye anachita zonsezo, wotsutsa anayima pafupi ndipo anati, izo sizingagwire ntchito. Koma chiyani? Misiri ankadziwa kuti mlatho wake ugwira. Iye ankadziwa kuti iwo ukanadzatero chifukwa iwo ukana zaye sedwa jifuwa jage murungana hina nitekara mpingo banda banga kapena pinya amen iye anari ada dutsa kujela mayesero ndipo mwana ali yensa amena mabwera kwa murungu amen ila yeserwe batsiku lalikulu lachikumbutso ilo pamene iwa nkapita pamene mbali ziwiri zonse zina uyambapo kutekera kumbali ziwiri zonse pamene iwa anakumana pakati pa mgombe mundu ye mwana manga iwo iye anati ine sindimufunsa munthu aliyense amisiri onse atayima mozungulira anati njenjemera kuli konse kukangogunda mlatu umenewo iwo udzangopita molunjika pansi iwo ukhala woopsa palibe kampani ya insurance yomwe ingamupatse iye insurance pa zimenezo iye sankasowa insurance iliyonse iye anati mlatho wanga ukhazikika iye anali ndi chidaliro tsopano iyeyenera awuyese iwo chifukwa mbiri yake ili pa chiopsezo ndithudi iyo ili ndipo ngati iwo ukhazikika icho chidzakhala chikumbutso chifukwa chake ine ndikudziwa kuti chipulumutso cha mulungu cha nthawi zakale chija chokuza mtima chidzakhazikika mbiri ya khristu ili pamenepo iye sadzatipatsa ife china chake choti timangirepo mpingo wosati za mulungu zopangidwa ndi munthu wosati pa chokuchitikira china cha kusukulu kapena kumanga seminary ina monga iwo ankafunira kutero mawa uno kuti awaphunzitsa lariki mlariki weniwe eni amachokera ku seminari ya chisomo cha mulungu mayitanidwe a mulungu ndipo zimakhala zoyesedwa ndi nthawi ukonkulondola izo zizagwiritsitsa mulungu ali nacho chidaliro mwa inu ife tili nacho chidaliro mwa iye mlathwa udzatero wandakatulo wakale anati nangula wanga wagwira mkati mwachotchinga muchimphepo cha mphamvu ndi chamkuntho chilichonse nangula wanga adzagwira mkati mwachotchinga ife sitikudziwa chimene chagwira koma china chake chikugwira kukonkulondola iye wasikika kutsidya uko malo othawirako ndipo kuli chingwe chachipulumutso chimene chimagwira mtima wa munthu kuti munthu yemwe anayamba wabadwanso kachiwiri wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo adyerekezi wonse wochokera ku gehena sakanakhoza kumupangitsa iye kuti akayikire izo pali china chake chikugwira mkati mmenemo msiyeni iye agwedezeke msiyeni iye agwedezeke amen iye amagwira nthawi iliyonse chifukwa izo zili mwa Khristu Yesu ndiye munthu uyu anati ine sindimufunsa aliyense koma anati ine ndipitako ndekha ameye ya mzinda anachokapo ndipo anati bambo ine ndithudi ndili ndi chidaliro ndi mlatho wanu iye anati ngati inu muli ndi chidaliro ndi mlatho wangawu nditsatireni ine chabwino yeseni iwo ameye anati galimoto yanga idzakhala ikuyenda pamenepo mawa wina wake ine ndipita ndi inu kampani ya njanji inayitanidwa ndipo inati inayimba ndipo inati bwana ife tili ndi chidaliro ndi mlatho wanu ife tidzakhala anati ngati inu muli ndi chidaliro ndi mlatho wanga bweretsani masitima folo odzaza mudzawakhazike iwo pa mlathopo ngati inu muli ndi chidaliro nditsatireni ine ngati inu mukukhulupirira kuti iwo wayesedwa ndi kupimidwa inu mukukhulupirira zimenezo bwerani mupite ndi ine ndipo anthu ambiri anamulembera iye makalata kuti aone kulimba mtima kwake ndiyo chimene anthu amayang'anapo ndi amuna olimba mtima osati china chake chawerewede pang'ono ngati inu mukuganiza kuti zikhoza kukuyenderani chifukwa mumapita ku chalichi ndipo mumanena ameni kamodzi paka nthawi ndi kufula pang'ono kulemba dzina lanu pa bukhu ndi kubwererako ndi kumakakhala monga mdyerekezi ntchito zanu zomwe zimatsimikizira chimene inu muli khalidwe lanu latsimikizira zimenezo koma mulungu dziko likufuna kuwaona amuna amene ali wolimba mtima wina wake wolimba mtima yamwe angaima pamenepo monga chikumbutso cha chisomo chopulumutsa cha yesu khristu ukonkulondola tsiku limene mlathowo unayamba ena onse anabwerera anati konzekerani bweretsani makamera anu iwo onse atolankhani anati chifukwa mlatho umenewo ugwa namati ameneyo anayenda nkudzatulukira pa mlatho umenewo anadzayimika galimoto yake pamenepo anayang'ana mbuyo pansi iye anadzaona masitima amenewo onse atafola iye anawaona ameya pamenepo akumubayibitsa iye iye anayang'ana ndipo iye anaona magumi a zikwi sa oyenda pansi atayima kumbuyo uko atakonzeka kuti agube naye iye anati bandi yambe kuimba bale pamene mabandi anayamba kuimba marigweru anayamba kulira zidoliro zinayamba kumamveka ine ndikutanthauza kuti panali kugwedezeka koopsa kuchitika koma iye anayenda akuwoloka mlathowo ndipo iwo sunasunthe mkomwe chifukwa chiyani iye anakhala patsogolo chifukwa ngati iwo ukanati ugwe iye apite nawo iwo. Ndipo Yesu Khristu anabwera kuchokera kumwamba ulemerero, kuchokera ku ulemerero pansi pano kuti adzamange mpingo. Ndipo zipangizo zimene iye akuziyika mmenemo ndi zipangizo zoyesedwa ndi nthawi. Inu mukhoza kubwera kuguwa ndi kudzamanga kuvomereza, koma pamene iye apeza mabowo ophulika ndi china chilichonse, onani dziko laphulitsa mphutsi mwa inu ndi zina zotero, inu simungakhoze kuyima nazo. Iye amangokuponyerani inu kumbali imodzi. Mulungu akufuna mpingo woyesedwa ndi nthawi wosalwina wake amene ali Mkhristu lero ndi wobwerera mbuyo mawa, mkati ndi kunja, ndi mwamba ndi pansi. Iye sangakhoze kukuyikani inu paliponse, koma iye ali nawo mpingo umene wayesedwa. Unadutsa mayesero, unakalango, unadutsa matenda, unadutsa muchisoni, unadutsa muimfa, ndipo komabe nkumayima ndi umboni. Ndiye munthu ameneyo inde, ndiye munthu yemwe iye akumuyembekezera. Ine sindikusamala ngati ndiye wopemphetsa, ine sindikusamala ngati ndiye wopemphapempha, ine sindikusamala ngati ndiye wotoleza zotaya. Chilichonse chimene iwe uli, Mulungu amayika kuyesedwa ako kwa inu. Iye akuyembekezera zida zomwe zayesedwa ndi nthawi. Ine ndikukhulupirira limodzi la masiku awo pamene mpingo waukulu uwo, pamene sayansi kuti zingatheke bwanji, mphamvu yokokera pansi imakugwirirani inu ku dziko la pansi. Tsopano ine ndikumvelera mwachipembedzo, ndiloleni ndikuwuzeni inu, mpingo woyesedwa ndi nthawi imene udzakhalapo tsiku lina, pakhoza kukhala theka la iwo kugona mufupi la pansi. Ine sindikudziwa kumene iwo ali, koma Mulungu ali nazo zipangizo zake zonse zinayesedwa tsiku lina iye kudzatsogolera patsogolo. Nditsamireni ine kudutsa kuyera mumlengalenga, ndi miyamba, ndi mayiko, ndi mayiko, kukalowa mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse. Iye adzapita ndi mpingo woyesedwa ndi nthawi. Ndicho chikumbutso kwa chisomo chake, ndicho chikumbutso chimene Mulungu amamupatsa iye. Alibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga anamukoka iye poyamba. Ndipo munthu aliyense amene abwera kwa Khristu ndi mphatso yachikondi yochokera kwa Mulungu. Ndipo Khristu amamuyesa iye, ndipo ngati iye apirira ndi kuyesedwako, iye amamuyika iye pa mlatho, amamumangirira iye pansi, amamupatsa iye udindo, ndipo amamukhazika iye pamenepo, akudziwa kuti iye adzagwira mpaka kumathero a njira. Amen. Zida zoyesedwa ndi nthawi. Pa thanthwe ili, osati pa thanthwe lina lakutenthenga, osati pa gulu lakutengeka, osati pa gulu la theolojia ya mpingo, osati pa chipembedzo china, koma pa thanthwe lolimba ili, mawu a Khristu. Ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za gehena sizingakhoze konse kugonjetsa iwo. Iwo udzakhalapo pamenepo. Ika chidzakhala chikumbutso cha chisomo chake mukukhalapo kwa angelo, pamene angelo anamufunsa iye tsiku lina, nchifukwa chiyani inu mukupita ku dziko la pansi. Iye adzabwerera ndi kudzawupereka mpingo umenewo wopanda chilema, wopanda banga, wopanda khwinya. Ndi zimenezo zidazo, ndi chimenecho chinthucho. Mbiri yake iye ayenera kuchita zimenezo. Wopanga mlatho uja ankayerera kumanga mlathowo. Iye ayenera kuchita zimenezo pamene ayipitsa mbiri yake. Khristu adzakhala nawo mpingo, ndipo iye ayenera kuchita zimenezo, chifukwa iye anabwera ku dziko lapansi, ndipo anadzasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu, ndipo anakhala tchimo kuti ife tidzakhoze kukhala chilungamo. Iye anadzakhala ife kuti ife mwachisomo chake tidzakhoze kukhala iye. Iye anabwera kuti adzatenge malo athu monga wochimwa, kuti lola ife kukhala ndi malo ake monga ana amuna ndi akazi a Mulungu mukukhalapo kwa ufumu wake. Ndichisomo bwanji cha Mulungu. Ife tinganene bwanji mawu amenewo solondola. Miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu amenewo sadzapita konse. Nyamata wang'ono wakhungu wachimwenye, mausiku angapo apitawo, wakhungu kuyambira ali usinkhu wa zitatu, masabata atatu kapena folo, analandira kupenya kwake mwachizolowezi, ndipo anachoka pa nsanja. Chinali chiyani chimenecho? Icho chinali chikumbutso choyesedwa ndi nthawi cha mphamvu ndi chisomo cha Yesu Khristu. Lidalitsike dzina lake loyera. Yesedwa ndi nthawi, mayesero zovuta zimagwedeza ndi kukoka, ndizoti zingopeza kumenya mwaine kuti aone ngati chilipo chilichonse pamenepo. Ndi Mulungu akukugwedezani inu ndi kukuyesani inu. Nthawi ina kale Kaisara Augusta wankulu itatha nkhondo yayikulu yotchuka, ndipo anapambana chigonjetso chachikulu. Iye iwo anali woti akukamupatsa iye chikondwerero ku Roma, ndipo iye anati kwa iwo, ine ndikufuna mwamuna wina kuti akwere, mwamuna wina woyenera kuti abwere pambali panga pamene ine ndikuchita izi. Anati, ine ndikufuna mwamuna wina kuti agawane nane madalitso awa. Ndipo zonse Yona adutsa misasa. Atsogoleri onse anakonza ntenda zawo, ndipo anabukuta malupanga awo, ndipo anawalitsa zida zawo kwenikweni. Ndi chilichonse ndipo amaphunzira kuima moongoka ndi malonje ena kwa mfumu yawo ndi zina zotero. Ndipo aliyense anayenda chokwera zida zawo zazikulu patsogolo pa iye pamene iye anali atakhala pamenepo pa mpando wa mfumu wake akuyang'ana. Ndipo pamenepo panadzabwera mdindo ali ndi ndenga yake yaikulu yabwino. Basi ndenga chabe anayima ndipo anapanga sawacha yake. Kaisara anapukusa mulu wake iye anachokapo. Wina anabwerapo anadzapanga sawacha yake. Kaisara anapukusa mulu wake ndipo iye anachokapo. Nthawi ndi nthawi msirikali pambuyo pa msirikali. Potsiriza musi momwe motsatira nzere unabwera munthu oyenda pansi. Iye analibe chishango choti apukute komanso analibe ndenga kuti adulire. Koma iye anayenda pamaso pa Kaisara. Iye sankadziwa mkomwe momwe angapangire sawacha ya mtundu oyenera. Koma iye anangoweramitsa mutu wake nachokapo. Kaisara anati, yebekeza miniti ndiwe ndani, bwerera kuno. Iye anayenda kupita pamenepo. Iye anayangana pa iye pali zitchera pa nkhope yake. Ndipo khabidwa ndiwo asaoneka bwino ndiwo alumala. Anati, zipyera zimenezo unazitengera kuti? Iye anati, uko ku nkhondo kumenyera mbuye wanga Kaisara. Anati, bwera pano ndipo dzakhale pambali panga. Ndiwe amene wayesedwa ndipo watsimikiziridwa. Bale, ino si nthawi yochepetsa ndenga, si masiku amaphunziro. Ndi nthawi yoyesera ndi nthawi. Ndi nthawi imene Mulungu akuyesa mpingo wake kuti apeza zipyera za nkhondo ya mayesero amphamvu ndi mbewu ndi nkhondo. Ameneyo ndi amene adzabwere pambali pake. Momwe Elisha anayesedwera ndi kutsimikizidwa iye asanavale mkanjo wa mneneri. Momwe Elisa anaponyera mwinjiro umenewo papewa pake. Momwe iye ayenera kuti anali munthu woyenera. Elisa anamuyang'ana iye munda amenemo pamene iye anali kulima. Mulungu anati, mwamuna wake ndi ameneyo. Mwamuna wake ndi ameneyo yemwe akhoza kuvala chovala chimenecho. Mwamuna wake ndi ameneyo yemwe akhoza kuvala mwinjiro umenewo. Iye akhoza kutenga malo ako. Lidalitsike dzina la Ambuye. Momwe diso lake lopenya zonse likuyendayenda pa dziko lapansi kuyesetsa kuti amupeze munthu wina yemwe ati adzavale mwinjiro umene iye ankaukamba. Kodi inu mukhoza kumwera chikho chimene ine ndikumwera? Kodi inu mungakhoze kubatizira ndi ubatizo umene ine ndili? Inu mungathe? Iye ananena kwa izo. Chotero iferero monga mpingo inu muyenera kuvala mwinjiro wa Khristu, zida zonse za Khristu, chishango chonse ndi chikopa ndi zida kuti zidzakhoze kuyima wopanda chilema pa tsiku limenelo. Iye akufunafuna zikumbutso zoyesera ndi nthawi pamene iye angakhoze kunena kuti ndi ameneyo wantchito wanga. Ine ndamuyesa iye, ine ndamuyesa iye, ine ndamuvyoletsa iye. Monga Yobu, iye akutsimikizirabe 100 pa 100. Mulungu atichitire ife chifundo kuti tizikhoza kumutenga Mulungu pa mawu ake ndi kukhala zikumbutso zoyesedwa ndi nthawi. Tiyeni tipemphere. Atate wodala, ife tikukuthokozani inu Mulungu oyera kwambiri kuchokera mukuya komwe kwa mitima yathu chifukwa chakuyesa ndi nthawi yesero lililonse. Ife sitikwamvera iwo chisoni Ambuye, koma ndife oyamikira kuti chisomo chanu chinali chokwanira kuti chitithandizire ife kudutsa mu nthawi zazikulu izi za mayesero. Monga bamboyo usiku uno momwe zinawasangalatsira omvetsera pamene iye anatchula chisomo yodabwitsa, ndipo pamene ife tinafika ku ndime ina yakeyo kudutsa mu zoopsa zambiri zovutikira ndi misampha. Ine ndabwera kale. Chinali chisomo chomwe chandibweretsa ine wotetezeka mpaka pano. Ndi chisomo chimene chidzandipititse ine patsogolo. Oh, izo zinakondoweza mitima ya anthu. Ife tikukhulupirira kuti izo zimafola ndi uthenga usikuno kuti kunali kuyesa kwa nthawi kodutsa mu zoopsa zovutikira ndi misampha. Zinali zoti zimuthandizire Khristu amene wadziyesa yekha tsopano ndipo wadziwa kuti wokhulupirika mwa chisomo cha Mulungu. Izo zinali zoti zibweretse manyazi kwa iwo amene amagwa ndizokwera ndizotsika ndipo samasamala ndi moyo wota ilira. Oh, Mungu. Alibenga kale jichera jangondo jote asonyeze mkondo. Ife likubembela usiku na mbuye binu. Mbuyele se mbingo. Nima gazi yana mpango. Mbuo mutsuke mkonya zonse. Nima lo onse ofoka. Nima urusi onse oifa. Aruti teni nso iyo magina kachimiki. Nibo muwabange so iyo atobano mbuye. Nibo wabanga iyo kukara zibangizo. Oh, atate wa muyaya ndi odala. Imvani bembelo la wanchito wanu. Ndipo pamene ife tili ndi nitu yathu yowera mitsidwa. Ngati banga kale munthu woteroyo pano sikuno. Yemwe angamverere kuti Mulungu munthawi yoyesa iyi. Sana kupezeni inu wokhulupirika pa ntchito. Pamene mikangano ibwera kapena kodi inu mumalumbira momwemo ndi kutenga nawo mbali. Pamene mikangano ibuka. Pamene kusanjanitsika. Pamene mikangano mu mpingo ifika. Kodi inu mumatenga mbali ndi mipingo nditi magulu. Ndi zina zotero monga choncho. Kodi inu mumamvetsera miseche mmisewu ndi mozungulira malowo. Ngati ndinu olakwira zimenezo, inu mwaphwanyidwa ndi nkhonya za njerekezi. Tiyeni tibwerere ku ng'ando sikuno. Ndipo tikasungunirirwenso. Ndipo tikatulukeko opanda zimenezo mwa ife. Timulole Mulungu atikonze ife ndipo atikonzekeretse ife mlato waukulu uwu wotenga mkwatulo wake. Ngati munthu woteroyo ali pano ndipo angafune atakumbukiridwa. Ino mukuti Mbale Branham, ine ndingadziwe bwanji kuti chikumbutso cha chisavundi ichi cha muyaya chidzayima. Ine ndikubwerezerani inu mawu ake molingana ndi Yohane 5:24. Iye amene amva mawu anga osati amapita ku sukulu yanga. Iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Kodi inu mukukhoza kuwamva mawu ake akukuita nani inu usiku? Ngati inu mungathe ndipo mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero. Kodi inu mungakweze dzanja lanu mukuti Mbale Branham Mungu andipempherera ine. Ine ndikufuna kuti ndikhale mtundu woyenera wachipangizo kuti pamene Kristu azidzawubweretsa mpingo wake kuti ine sindidzakhala mungakudalitseni inu Bwana. Ine ndisadzakhale wogwedezeka nazo izo. Iye adzandiyika ine mu mpingo womwe. Mungakudalitseni Mata. Mungakudalitseni inu Mulungu. Ine ndikufuna kukhala mungakudalitseni inu Mbale. Ine ndikufuna kukhala mtundu woyenera wachipangizo. Mungakudalitse iwe wang'ono kumbuye uko. Mulungu akudalitseni inu kuno Mbale wanga wokondedwa. Ine ndikufuna ndidzapezeke ndili chipangizo chenicheni. Ine ndikufuna ndidzakhale wokhoza kupereka umboni wa chiyembekezo chimene chili mwa ine. Chiyembekezo Mulungu akudalitseni inu Mulungu ndizo zabwino uko nkulondola. Kodi izo zikuchita chiyani Mbale Branham pokweza mwamba manja anga? Inu mwadutsa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo. Ndi zimene inu mukuchita. Inu mukuswa lamulo lililonse la mphamvu yokokera pansi. Pomwe apo mwaona ngati inu mukanangokhala chithunzi chitakhala pamenepo inu simukanakhoza konse kukweza dzanja lanu. Inu simukanakhoza kuchita zimenezo. Koma izo zikusonyeza kuti muli mzimu mwa inu. Mzimu. Ndipo mzimu umenewo wamva mzimu wa Mulungu ukuyankhula kwa inu. Ndipo mzimu uwo umene uli mkati mwanu wapanga chigamulo. Chotero izo zimatsutsa sayansi. Izo zimatsutsa mphamvu yokokera pansi. Izo zimakwera mwamba kusonyezera kuti muli mzimu mwa inu. Mukhoza kukweza dzanja lanu. Ngati inu mukanakhala wakufa, inu simukanakhoza kuchita zimenezo. Koma inu mwabwera ku moyo. China chake chachitika. Ngati mukanakhala wakufa mutchimo ndi kulakwa, Mulungu sangakhoze kuyankhulanso ndinu. Dzanja lanu likanakhala pansi. Ngati inu simuli akufa mutchimo ndi kulakwa, ndipo Mulungu akhoza kuyankhula ndinu. Ndipo inu nkulandira moyo. Inu mudzakweza dzanja lanu. Mwaona zikusonyeza kuti moyo wapanga chigamulo. Inu mwamulandira Kristu. Inu mwadutsa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo. Ngati inu mukutanthauza zimenezo, tanthauzani izo tsopano pamene inu mukukweza dzanja lanu. Nenani, Mulungu mundichitire ine chifundo, ndipangeni ine chimene ndiyenera kukhala. Ndipo ine ndidzakutumikirani inu moyo wanga onse. Ine ndikufuna ndidzapezeke wokonzeka tsiku limenelo. Dalitso pa inu Mbale wanga wokondedwa kumbuyo uko. Mulungu akudalitseni inu nyamata wang'ono. Mulungu akudalitseni inu pamenepo mba. Mulungu akhale nanu. Mulungu akudalitseni inu wokondedwa. Chabwino wina wake Mulungu akudalitseni inu apa Mbale Roy. Ndipo Ambuye akhale nanu. Inde Ambuye ndipezeni ine woyenera. Ndipezeni ine woyenera. Mulungu akudalitseni inu Mbale wanga kumbuyo komwe. Ndithudi Mulungu akukuonani inu. Khalani wokondwa. Winanso akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero pakali pano. Ndipangeni ine. Chabwino. Tieni ife.